twetolodde tukibuke tuli bato myaka ekyo kikirize naereka emyoyo gikule kansabe tube fembi emitega gitwetolodde tukibuke tuli bato myaka ekyo kikirize naereka emyoyo gikule Chimala.